Yale maneno ya uvungu mimi ndiye kichochezi. Najua kubembeleza sifa zangu mkomboti. Kwenye bedi moto fire shanga chaga za rotate. Nikigusa yako body yani mama wa vibrate. Face to face ninapata raha. Yale maneno ya utamu yananikosha. Sifa zangu dakitali na wapaka roshe. Tena na majina mengi wananita biliget. Uze wakumwaga noti watoto wanakise. Tunakesha kama popo tunakesha. Yani paka koko liko minasema. Tunakesha tunakesha paka majoko. Tunakesha yani wenye roza koki desi mundi na watesi. Ah yeah. Mbinde anijisivie. Nishike usini achie. Kushea bitu wangu siyawezi. Chonde chonde mama make you sing to machozi. Yeah, loo inauma nikikwana kwa shea. Nakumbuka kijijini nja kukosa hela. Nikupeleke paka kwa mama. Yani kukwagu paka kwa kubingu. Hey, face to face ninapata. Yale maneno ya utamu yananikosha. Yeah, mama imuka nikuweke mtego. Sifa zangu dakitari na wapaka roshe. Tena na majina mingi wananita Bill Gates. Mze wakumwaga noti watoto wanakise. Tunakesha kama popo tunakesha. Tunakesha yani paka koko liko minasema. Nakendenda kore baby we. Tunakesha kumtima kula wali. Paka majoko. Tunakesha kororo. Yani wenye rosa kore.